kayumba kanga obomu obudde bugenderera natera okwebaka kanesaala gye nsaba omutonzi mu mutima gwange eryemu musaba nfuneyo ekiroto kulabe nga tuli wamu ekiroto tombuusabuusanyabo wuliriza obugambo bwange kubanga nkwagala kufa nyabo mukwano nkwagala kufa kimanye waliwo omwana eyanziba omwoyo nze nina omwana ansula ku birowoozo njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala nafunye kiroto juzi nze naawe ku lubalama lw'ennyanja omuyimbi nasulamu akayimba kaliyako omukwana kakukutte ku mwoyo we nsuubira nawe nsuubiza ti bwe kiriba emirembe gyonna ndiyita brana ku mbaga yaffe nakukakasa nakubuulira ti nze naawe teri alitwawula waliwo omwana eyanziba omwoyo nze nina omwana ansula ku birowoozo njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala sula injala tuzi twansuwa otumponya enkalamata sagala yamugambako nga wendi yani amukwatako mwaniriza nga kuba mudungu mukasana akememula oli yanziba omwoyo aha kiriba kikale kirinzija kwono atendabe abalala waliwo omwana eyanziba omwoyo nze nina omwana ansula ku birowoozo njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala waliwo omwana eyanziba omwoyo nze nina omwana ansula ku birowoozo njagala mulage tino mwagala naye yakakase nti nanjagala njagala mulage tino mwagala naye yakakase.